Baba and Mama, we don't care if I'm so grateful for you.
Mama,
Brooklyn and Bisha, masomo mukanipa, and I'm so grateful for you. Baba, Mama, thank you, thank you. Twende, kwangu, tukanywe, chai. Mafanikio yangu yote ni kwa ajili yenu. Baraka zangu zote ni kwa ajili yenu. Baba na mama upendo mkanipa and I'm so grateful for you. Ngu mkanibisha masomo mkanipa and I'm so grateful for you. Mawaidha mkanipa lishe bora mkanipa and I'm so grateful for you. Kwa Mungu mkanipa kanisa nikabatizwa and I'm so grateful for you. Baba, mama, thank you, thank you. Twende kwa cherehani mpime nguo. Heshima yangu kwenu nimefika mbali. Upendo wenu kwangu nimefika mbali. Baba na mama upendo mkanipa and I'm so grateful for you. Ngu mkanibisha masomo mkanipa and I'm so grateful for you. Mawaidha mkanipa lishe bora mkanipa and I'm so grateful for you. Kwa Mungu mkanipa kanisa nikabatizwa and I'm so grateful for you. Baba, mama, thank you, thank you. Sita kubali mtu yeyote kucheza nanyi. Mawazo yangu yote yamezama kwenu. Namomba Mungu wangu muongezwe miaka. Baba na mama upendo mkanipa and I'm so grateful for you. Ngu mkanibisha masomo mkanipa and I'm so grateful for you. Mawaidha mkanipa lishe bora mkanipa and I'm so grateful for you. Kwa Mungu mkanipa kanisa nikabatizwa and I'm so grateful for you.
Dedicated to my parents. God bless you father and mother. May you add you more years of success in this dynamic world. Msande kapla, I love you so much parents. You are my parents forever and ever. Thank you for your moral guidance. Thank you for your love unto me, Peter Tango. How will I say? God bless you.
Baba na mama, upendo mkanipa and I'm so grateful for you. Ngu mkanibisha, masomo mkanipa and I'm so grateful for you.
It's true.
Mawaidha mkanipa, lishe bora mkanipa and I'm so grateful for you.
Oh yes.
Kwa Mungu mkanipa, kanisa nikabatizwa and I'm so grateful for you.